Yapendeza sana machoni mwangu nikitazama
nchi yangu
nzuri sana mandhari yake ukiona
nchi yangu yapendeza sana machoni mwangu nikitazama
nchi yangu nchi yangu
nchi yangu fahari yangu
upendo wangu na heshima yangu
nchi yangu thamani yangu
Zanzibar nchi yangu fahari yangu
upendo wangu na heshima yangu
nchi yangu Thamani yangu
Zanzibar Nchi yangu ni nchi yenye amani Tamshukuru Rabbuka Na inatifika pande zote duniani Kwa hili hatuna shaka
Na haiba yake inapendeza nyoyoni Na inaleta bashasha Ewe mola wetu tudumishie amani Na upendo kadhalika
Nchi yangu kipenzi, nchi yangu habibi
Ni nchi yenye thamani ghali nchi yangu Nchi yangu holi, nchi yangu
Nchi yangu kipenzi, nchi yangu habibi Nchi yenye thamani holi, nchi yangu
Bado na uenzi,
nchi yangu
Nchi yangu holi